amarore nihoreza nawe inimba nishavu nagahinda badahogora Simbura bakuye kwiyerewe bavanye no mu ndazabanyina babajunya kuga harima babangavu n'uduhungu dushaka gusore abakigira amaboko baharebye amaguru baratema babasiga ku gaso naje kubahoza ahubwo mure kuri cyo kinini.